Bo abakulembeze wamu n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti yeebuye kwe balaze okutya olw'engeri abatuuze mu disitulikiti eno gye beegumbuliddemu omuzogo ogw'okwejjanjaba bokka na bokka ekiviiriddeko abamu okufiirwa obulamu bwabwe naddala abo abawangaalira mu masosa ageeyo mu byalo. Alirengi Johnson Smart msasu wa fewi kweyo ebisinga oku bino ya birondo de
Badonga bakulembe duwa mwisi masemambo kansara chikirida nkoko onjeru town council kuruchiku orufuzi orwa district ye buyukwe ilangono ya kwati dechibina cha inale mukadi kubwa mea wa nkoko onjeru town council wanagamba nti abatuze banji abe gumburi de omzegu kwe janjaba buka na buka yorono abasabye chino okuchikomia imbagirao
bantu banji nisi omzegu kwe galo kwe janjaba nchi sangango mtu wabani nobu wade tubezi sukari diabetes abeera nga agenda bugenzi ku ddwaliro oba ku kliniki oba ku workshop yonna emuli okumpi naaba ng'asobola okwegulira eddagala atandika okwejjanjaba kintu ekitali kituufu kubanga buli wakozesa eddagala nga tannakakata bulwadde wennyini eddagala eryo lisobola okukola ng'obutwa ng'ate tetumuyambye okuwonya bulwadde
ye byasise Piriano kasala akiikirira omuluka gwe Bulyantete ku lukiiko olufuzi olwa Lugazi Municipality ono agamba nti abasawo ba gavumenti abamu okwebulankanya ku mirimu gyabwe n'okujja ekikeerezi ku mirimu gyabwe yeekana luzaala w'abantu okugenda nga bayiga ebika by'eddagala nga kino kibaviirako okutandika okwejjanjaba bokka na bokka.
Abantu bangi nnyo ekituufu bejjanjaba naye oluusi embeera ne kigireeseewo kwe kubeera ti n'abasawo mu malwaliro ga gavumenti abamu ku mirimu babaayo kikeerezi abamu tibeetwala buvunaanyizibwa bwa kubeera ku mirimu gyabwe ate n'ekirala abasawo bw'otuuka okumala okukebera ate bakusindika okugenda mu private ogula eddagala kati ogenda okumaliriza bw'oti ekyamazima buli gyotuma omuntu ogenda okwagulira eddagala atandika okuyiga ebika by'eddagala ebyenjawulo ekintu ky'obulamu
ekyamazima bw'ofuna obulwadde genda mu bakugu bakukebere ozuule ekituufu ky'ekikuluma era ofuna eddagala ettuufu ebintu by'okwejjanjaba tugenda kufuna obutwa mu mibiri gyaffe tugenda kulwala abantu bagenda kutufaako mu mbeera eyo
mu kwogerako n'akulira ebyobulamu mu disitulikiti ye Buyukwe Allan Katamba Ssemakula onagamba nti bafunye obuzibu bw'amaanyi olw'abatuuze abeegumbulira omuze ogw'okwejjanjaba nga tebasoose kugenda mu malwaliro eyo okulaba abasawo ng'ate amalwaliro ga gavumenti weegali n'abasawo weebali okola ogwabwe gwe baagunjukira
naye nga tebategeera ndwadde kiza byejjanjaba bagenda bugenze ku bulwaliro ne bakulayo obukerendo obw'okumira ekibaviiriddeko abamu okufiirwa obulamu ate abalala ne kibaviirwako okufuna obuzibu nti amakerenda tegakyabakolako nero kyo njagala okusaba abantu mwenna mwenna abali eyo nti bw'oba ofunyeemu ndwadde gy'otategeera kyandikoze amakulu singa obikwate kufa n'ogenda eri abasawo abakugu olwo ne basobola okukebera obulungi okiba kyeta kusa okujja ng'omusaayi ne bakujjako omusaayi ne tusobola okumanya kise nyininnyini ekikuluma olwo eddagala ettuufu eriba nga lisobola okuweebwa okusobola okuwonya obulwadde bwoba olina kyabulabe nnyo omuntu okwejjanjaba
Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba mu disitulikiti ey'e Buyukwe
omukulembeze we